Yerevan Entertainment, Rap Soldier, G Watts, I say.
Down,
I
love your hustle effect.
I love you. I need you. I miss you, baby. Ndikufuna ndikuone.
Kangopanda kundipasa mpata pata ndisabwera kwano ndichitata ndiri munkwane nkwane ndi mabadi nkhani nkhani yemwe akukuna mizayo nzasiya pampani pani. I love you more than shots of genie. I need you more than bottle of lean. I wanna be with you sizakushabini zoti kungopeza pini basi kupaka zingini anthu akayambana mesa amakambilana ngini ikashupisisa kwa nkhoswe ndimakukonda pepi ndipo sindingailole kuti unditaye pena pali ponse mene makukondera nde wina kuzangobwera basi zandi komelela zoti ndimakutabula iwe zamabozo mvera nanji makondoledzera devo si munthu womvera iwe ndi wangarabwera
ndimafuna nkhale ndi iwe chili chosopanga ndi iwe mtima wango nakonda iwe. I miss you ndimafuna nkhale ndi iwe chili chosopanga ndi iwe mtima wango nakonda iwe. I miss you ndimafuna nkhale ndi iwe chili chosopanga ndi iwe mtima wango nakonda iwe. I miss you ndimafuna nkhale ndi iwe.